Kimamba on the beat.
Kunde boy come number one. Ya dunia mingi. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale garistas, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimeni chosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mess. Nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata raila nkagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe. Chari kwambie moyo wangu natamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao, hey. Kale garista, baby sikuoni. Sini kajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimeni chosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. So kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mess. Nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata raila nkagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa nomba unizike wewe. Amina wewe, wewe. Yo yo. It's Konde boy coming number one. Bare saa Konde music worldwide. Mamacita, te quiero chocar mi amore.